لو رحنا
ولا halkan jiro amiski bay ku taalaa wadada cusub laakiin iisaal ku soo dir lacagta horta
iisaal
iisaal ba lacagta lagu qaaday
nigu caad waa nimanayaa meesha ka daba nimanayaa
naa kursiga laguma sii qaban karo walaal iyadoon lacagta laga hayn
yaama
iyadoon lacagta laga hayn kursiga laguma sii qaban karo
si kale maan u diri karee maka
may khadaro maxamed
idin idinkaas
may walaal hal iisaal uma qabanayaan maxamed waa imisa wajaale nool ku saab